Yeah, it's Kabagaz.
Vunulu.
One boy, German.
Akwankwa.
It's Jake Day on the beat.
Johnny,
yes, mama.
Eating sugar.
No, mama.
Drinking soda.
No, mama.
Eating
some food. Yes, mama.
Johnny,
yes, mama.
Eating sugar.
No, mama.
Drinking soda.
No, mama.
Eating some food.
Yes, mama.
First of all, tukande u ngamam. U ngamam. Tena ongeza mafu dandan. Mimpishi, sauce cost dishi. It's so easy, kwanza snacks mi udishi.
Minataka sausage please.
Sambusa ndo mi hudishi. Sipendangi ma snack, sikulangi ma junk. Sikulangi ma don, sikunywangi ma yog. Kwanza sipendi pudding. Na mi wanga choose, sambusa ndo mi hudishi.
Jolly,
yes mama.
Eating sugar,
no mama.
Sambusa iko na ndengu. Napenda ile soft na nyama. Sipendi smoothie iko na mbegu. Napenda ile thick sawa. Kuna nyama quarter na nyama. Hii hapa inataka cucumber. Karoti, karoti itawezana. Sipendi nyama choma. Napenda wet fry. Na kasosa. Sipendi food iko dry. Ndo mi ukula nyama fresh mama.
No mama.
Drinking soda.
No mama.
Eating some food.
Yes mama.
Johnny, Johnny.
Yes mama.
Eating sugar.
No mama.
Drinking soda.
No mama.
Eating some food.
Yes mama.
Johnny, Johnny. Mini kama mtoi. Mina penda chai na njugu. Mina chinja ngokoni kunywe supu. Leta mrenda sambusa iteleze ai. Niko unenge ongeza maji ya sembe oi. Makura karawa chirama ikaisambu. Isambanga munwa. Muriro kusambanga vitere. Vitere venya isambu kumira.
Johnny, Johnny.
Yes mama.
Eating sugar.
No mama.
Drinking soda.
No mama.
Eating
sambu. Yes mama.
Johnny, Johnny.
Yes mama.
Eating sugar.
No mama.
I roll kama chapo. Layered na yongeze we double. Pumpkin, avocado, mango. Kabo, misipendi, kando. Carrot, cucumber, tachu. Usin gonge, mkamwaga, distew. Samosa ndogo, nakula solo. Samosa bigi, siwezi swallow. Let a pan, let a sahan. Acha tu serve, tutie ndani. Jile design, utashiba. Utashiba, dushindo kumeza.
Johnny, Johnny.
Yes,